Winter private school. We in a different space now. Every day we learn and grow. Alliance coolive habitamo. Got to keep it moving. Cooling kani abandani na bandani kuno mwanzi. Cause time keeps on moving. It's a team alanga na kochape. We don't judge. Got to keep it moving. Cooling kani abandani na bandani kuno mwanzi. Cause time keeps on moving. It's a team alanga na kochape. We don't judge.
Kunoni so chape, holo vena cheche vana tisa so chape. Vena boma ni vanaenda kulima. Vaya tela kuchele manzima. Valungu na wakansi ati sivali eligible. So opponent ya paka li invisible. Ni vampiri kariba inakama. Kaya weti nala kuila kapena ni kama. Kuchongwe nako kuna badwa mwana wea kamba. Kansi antimiri vinasira na Murwanda. Ukufama na futi mutivosi. Fama lavu visankale by force. No wanda bami komelani bondi 2 years. Iva mario bapaka pazeti too lazy. Hii ndiye update ya mchalo. Kaya kwene chie nda ichichalo.
We in a different space now. Every day we learn and grow. Alliance kulive abitamo. Got to keep it moving. Kulinkani abandani na bandani kuno mwanzi. Cause time keeps on moving. It's a team alanga na kochape. We don't judge. We don't judge.
Tupasa cheka update. Monga software ye ifuna update. Industry nankala ya maafu. Chene chima shotako chimozi cheni lava. I hope choni simu na muri sivinga munche. Mumuuze bario yake yenze che munche. Vinzoba jawanzake swana jake kolo kwendo. Batiri che inkani silendo. Competition inasila bose vanaya mboyopana. Hip hop inasia na kuyofya nyapalasti. Ritari buga chosa singo. Imagine ina manje mampia kali single. King Danda na tisi ya nima zotenzo shika. Muliea ya madezi ni vampiri vachitika. Kani yansi mana beba na tiankuku. Vesi vana zonke ati vana mwana su.
We in a different space now. Every day we learn and grow. Alliance kulive abitamo. Got to keep it moving. Kulinkani abandani na bandani kuno mwanzi. Cause time keeps on moving. It's a team alanga na kochape. We don't judge.
Yeah. There you have it, ladies and gentlemen. It's in charge.
Everyone can produce.
Na puta chalo pechi endera pa manji.
But not like T-Jones.
Apa wale tako na ndrama za nyumu tuangu. Kuli maskere toni manyumba pa manji. Nae rafiki datafono twininga na muzu. Mr. Saga, let's go.
Sounds. The winter private school.